Magic's anger on the beat.
Unakata. Yeah. Unakata.
Vicky Bandes.
Penzi kikozi uwalifichiki. Hatofanye nini hautoboi. Ukiziba moshi moto haukosi. Penzi kitu gani? Kidogo ma, usiniache mina shauku ma, yeah. Yamenifikia shingoni ma, naomba ya kudakika moja ma, nistiri japo kidogo ma, usiniache na shauku, oh yeah. Ila nikikuita unakata. Ukaja ukanizuga, mtaumbuka, taniacha sulemba, mapenzi ni ya wawili, nakomba usibadili, kila shetani na mbuyu wake, takulinda mama usini wake.
Unakata.